Afraid to tell him how she feels, she silently whispers to herself, afraid, holding her breath. Maybe he might hear her. See, he doesn't feel the same way. Maybe, at the band, Lady JD.
Aye. Nikaja kupenda na moyo wangu wote binti huyu aliyenifanya ni mwote usiku na mchana nikawa ni kama nimepagawa sionekani popote nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili mradi niwe naye lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliacha upweke nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini uonekani mpaka sasa nilikuwa na wingi wa mahaba nilikupenda kinyama kukutenda sikuwaza kama nikakaza lakini uonekani mpaka sasa Rosella 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 Rosella
Ni kweli niliamua kuondoka nikidhani nitapendwa niendako hakuna Oh mimi nilidhani nitakuta tofauti yoyote mpaka sasa
sana tujazungumza SMS zangu urudishi please call me zangu unijibu simu ushiki na najowezi kuwa ni simu ulipoteza juu social media nimeona selfie zako na ile top flani kali nikubaya adashiki kweli ni kukumiss nimekumiss tena sana na najua umenimiss pia unanilenga tu juu tuliko sana kigo yako iko juu ulikuwa gademo wa maringo lakini siteti nilikupenda gatu hivyo hivyo yani tangu unitoke stress iko juu tu sana sura imejaza tu my wrinkles kila time najipata nimekasirikia tu vitu simple simple hata jokes na mapeoples na catch wao kishotuma dimples yani kosa walisema si kosa kosa ni kurudia kosa na najua unajua ulikosa but huwezi kubali umekosea shakuzoea ni sawa tu nimekusamea una selfish but kuishi bila wewe machozi mimi siwezi daily kukula kwa hoteli si unajua mimi ni mlezi malkia smile tamu Christian chef ya mwezi sipendi tukikosa napenda tukichora saba kwa saba love tu unajua nakupenda tuko sana pamoja tembea da Kenya Moshi Arusha tunajirusha rusha spending karibu Dolce Gabbana mwanaume si unajua ni kujikaza shopping ma spaghetti crop 9 months later baby shower na pampa love imeshikarada ladha fast bona nakaribisha brother twende nyumbani ni introduce kwa mother rasta ameshapata the other